Ted Pye on the track.
Minampa vitamtam anaridhikaga kadomo kake changa ajilambalamba kazuri kananeza ukikaonaga sivungi mistakala wino na umwagaga yeye na mimi paka kiama kamesha sema vuvuzela za nini enyi wajalana hawakata filimi wenye iana na penzi jema atonipiga chini mtanuna sana kwanza akinuna mzuri akicheka nindo wanivuka msuli na vurugwa mgindo jiamini agawendo mama mjengo yacheni maningi ningi ni atupe kwa shimo.
Analilia kwa sauti ya zeze akichoka na mpepea analegea lege. Analilia kwa sauti ya zeze akichoka na mpepea analegea lege.
Naogopa ikanyaga miwaya nishaifunga kufuli nishachaga umalaya tena kwake sinaga kiburi chochote semacho misawa anayeweza shughuli mambo moto ni faya oh, anapenda rao tazanika toto kabaka kwake ye furaha nampa kitu ile anataka tena ananifanya nijione nishapata kama yeye kuna hajawahi kutokiaga kwanza akinuna mzuri akicheka nindo wanivuka msuli na vurugwa mgindo jiamini agawendo mama mjengo yacheni maningi ningi ni atupe kwa shimo
sauti ya zeze
wana
akichoka na mpepe analegea lege
analegea lege
analilia kwa sauti ya zeze
oyu mwana
akichoka na mpepe analegea lege
analegea lege. Ananipaga yote
kagoma
aye
mbuzi kagoma
amefundwa
sasa twende kagoma
aye
mbuzi kagoma
yerewi
kagoma mbuzi kagoma